Numeri 9 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose ehlana sesinayi ngenyanga yokuqala yonyaka wesibili sebephumile ezweni laseGibhithe wathi. Verse 2. Futhi abantwana bayizrayeli bayakugcina iPhasika ngesikhathi salo esinqunyiweyo. Verse 3. Ngosuku lweshumnane lwaleyo nyanga ngakusihlwa niyakuligcina ngesikhathi salo esinqunyiweyo ngokwezimiso zalo zonke nangokwemithetho yalo anoligcina. Verse 4. UMose wakhuluma kubantwana baka-Israyeli ukuthi bolenza iPhasika. Verse 5. Balenza-ke iPhasika ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumnane ngakusihlwa ehlane lasesinayi njengakho konke uJehova amyala ngakho Mose benze njalo-ke abantwana baka-Israyeli. Verse 6. Kwakukhona amadoda athile ayingcolisiwe isidumu somuntu engenakulenza iPhasika ngalolo suku eza phambi kaMose laphambi ka-Aroni ngalowo muhla. Verse 7. Lawo madoda athi kuye, singcolisiwe isidumu somuntu, sivinjelelwani ukunikela ngomnikelo kaJehova ngesikhathi sawo esinqunyiweyo phakathi kwabantwana baka-Israyeli na? Verse 8. UMose wathi kuwo, yimani ukuba ngizwe ukuthi uJehova uyakuyalani ngani. Verse 9. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 10. Yisho kubantwana baka-Israyeli uthi, uma umuntu wakini noma owezukulwane zenu engcolisa isidumbu noma esekuhambeni ekude, uyakulenza nokho iPhasika kuJehova. Verse 11. Ngenyanga yesibili ngosuku lweshumnane ngakusihlwa, bayakulenza, bayakulidla nesiko esingenamvubelo nemifino ebabayo. Verse 12. Abayakushiya lutho kuze kube sekuseni, bangaphuli ithambo lalo ngokwezimiso zonke zePhasika, bayakulenza. Verse 13. Kepha umuntu ohlamukileyo engekho ekuhambeni oyeka ukulenza iPhasika, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo ngokuba akanikelanga ngomnikelo kaJehova ngesikhathi esinqunyiweyo, lowo muntu uyakuthwala ububi bakhe. Verse 14. Uma umfakazi egogobele phakathi kwenu ethanda ukulenza iPhasika kuJehova ngokwesimiso sePhasika nangokomthetho walo, uyakwenza njalo, niyakuba nesimiso sinye kumfokazi nakoko uzalwayo ezweni. Verse 15. Ngosuku itabanakele lamiswa ngalo ifu lalisibekele itabanakele itende lobufakazi ngakusihlwa laliphezu kwetabanakele njengokubonakala komlilo kwaze kwaba sekuseni. Verse 16. Kwakunjalo ngesikhathi sonke ifu lalisibekele kwabonakala umlilo ebusuku. Verse 17. Nalapho ifu lenyuswa etendeni, base behamba abantwana baka-Israyeli nasendaweni lapho ifu lalima khona, lapho abantwana baka-Israyeli bamisa khona. Verse 18. Ngesiyalo sikaJehova abantwana baka-Israyeli bahamba, nangesiyalo sikaJehova bamisa, ngesikhathi ifu lihlala phezu kwetabanakele, bahlala ekamu. Verse 19. Nalapho ifu lihlala phezu kwetabanakele izinsuku eziningi, abantwana baka-Israyeli bagcina isiyalezo sikaJehova abahambanga. Verse 20. Ngesinye isikhathi ifu laliphezu kwetabanakeli izinsuku ezingcosana nje, khona ngesiyalo sikaJehova bahlala ekamu, nangesiyalo sikaJehova bahamba. Verse 21. Nangesinye isikhathi ifu lahlala kusihlwa kwaze kwaba sekuseni, nalapho ifu lenyuswa ekuseni bahamba, noma lahlala ubusuku nemini bahamba lapho ifu lenyuswa. Verse 22. Noma kuyizinsuku ezimbili noma inyanga noma isikhathi esingakanani ifu lisahlezi phezu kwetabanakele, abantwana baka-Israyeli bahlala ekamu abahambanga, kepha lapho lenyuswa bahamba. Verse 23. Ngesiyazo sikaJehova bamisa, nangesiyazo sikaJehova bahamba, bagcina inkonzo kaJehova ngesiyazo sikaJehova ngesandla sikaMose.